catch one record. Record. And you're born mixing.
Alipotaka, bila shaka ulimwambia nenda. Najua ni ngumu, ila mapenzi agenda. Na imani ni supu, kumuacha unampenda. Ulisema shala, eti Mungu atakulipia. Kwa mwingine wala, tunda mora atakugea.
Kangazia, mwingine mola kakuletea. Sila siriziki ya chakulia kaka. Basi mtunze, mola mbinde. Basi mtunze, ili mola mbinde. Uyu mwanangu, nawe mwanangu. Mama yake katangulia, yule shemeji yangu. Wako mkeo, ikaza chakulia. Tuombe mola tulinde. Lee mtoto salama, kike ni kiumeni tumpende, atuwe pushe na lawama. Sina bahati bwana, sina bahati dase.
Record.